It's a brand new,
Westside Music.
A bit of banner in the house. Eyo wasilambit nanya.
Ani toku silambit kumsala kebe buliki mulamu amina. Ani toku silambit kumsala kebe buliki mulamu amina. Ani toku silambit kumsala kebe buliki mulika lamina. Ani toku silambit kumsala kebe buliki mulika lamina. Kebe buliki mulika lamina. Jualeza kumusala sola kizo na nesa latina. Kebe buliki mulamu amina. Chualeza kumo sola sola kizo na nesa latina.
Habita
Chualeza kumo sola sola kizo na nesa latina.
Chualeza
kumo sola sola kizo na nesa latina.
Naziva kutiyo kimula muwamina. Kono muswa nila kuziva kuwa pala niena. Hani mihani siku wa pala niena. Kono zeni sarati na kisila mbeti samina. Amina baba eza nekele kuina. Amuini fela kutikonji kuenda melana. Abobo sire mina konju kuwa bala. Amu wapali zisiri konju kui swala swala. Musali kito yesi na ejinesheni. Aito kwa lima kifa kuweleka inzini. Abe mafili nyo na nya ayaketi. Ukanuke ngowe nyali wamane sasikili.
Amito kushira mbeti kumsala. Kebe buliki mulamu amina. Amito kushira mbeti kumsala. Kebe buliki mulamu amina. Amito kushira mbeti kumsala. Kebe buliki mulika lamina. Amito kushira mbeti kumsala. Neke buliki mulika na mina. Neke buliki mulika na mina. Chualeza kumu swala swala kizo na nesa latina.
Chualeza kumu swala swala kizo na nesa latina.
Chualeza kumu swala swala kizo na nesa latina.
Habito
Bani.
Naziva nili wa hao klasi meti. Kono zenye sarati kuina yo kisira mbeti. Njikuwa kare neili wa haonyezi. Chualeva oswa nila kuziba kuriyo onyezi. Mufangeli kuteba sali wabanyezi. Nuchu kumusora swala uga kutiseza kozi. Musala mutu wa musora fama zule mani ulimasi nyanja kuti mwaiche tivele. Waziba kutiyonye kimi sisi pito kono kinyingu na Tanganie na hambe makapo. Nikuwone pe umusweli fasuluko wakaziwa muhiwele kela buti kapa pisto.
Amito kushirambeti kumsala kebe buliki mulamu amina. Amito kushirambeti kumsala kebe buliki mulamu amina. Amito kushirambeti kumsala kebe buliki mulamu amina. Amito kushirambeti kumsala kebe buliki mulika na mina. Neke buliki mulika na mina. Chualeza kumu swala swala kizo na nesa latina. Neke buliki mulika na mina. Chualeza kumu swala swala kizo na nesa latina. Chualeza kumu swala swala kizo na nesa latina. Chualeza kumu swala swala kizo na nesa latina.
Westsidemusicblog.net.
You know how we will praise Kapochi Swagi in the house. When I bridge the Timotheus, I see ya. Hey, yo, Mr. The Roberto Ria missing my big sponsor. Mr. Brian is off on his off. Handsome boy. Hey, yo, Sema Christine, my boss, I warrap. When it's a hobo in Zamba. When it's a savior, Luvinda. Big Charles, I see ya. What's up? Hey, yo, Kizzo. Hey, yo, Mr. The Nation, I see ya. Give a deep. One is Taylor, my tailor. Bene Uncle Jimmy, business runner. Mr. Mouse, shop shop. Bene Mimi na Jets, London weather stunty. Bene Sean B, one hater. Your sister memory, mirupi warab. Watakuwa anisawa kweza, kasilambe chini wasali wa watu.
Kwanuki kwa Mr. Records, kwa vipo.